njagala nkula Yesu. Njagala nkula Yesu. Njagala nkula Jagala nkulabe, jagala nkulabe Yesu, jagala nkulabe Yesu, jagala nkulabe Yesu, jagala nkulabe Yesu. Jagala nkulabe Yesu, jagala nkulabe Yesu, jagala nkulabe Yesu, jagala nkulabe Yesu, kulabe, kulabe. Kusinze Yesu, njagala nkusinze Mukama. Sinze Yesu, njagala nkusinze Yesu. Kusinze, kusinze, sinze Yesu, njagala nkunonye Mukama. Njagala kunonye, njagala kunonye Mukama, kunonye Yesu, njagala kunonye Yesu, kunonye, kunonye, kunonye Yesu, njagala kutende mukwano. Yesu, njagala nkutende. Kutende. Yesu, njagala nkuyimuse Mukama. Njagala nkuyimuse Yesu. Njagala nkuyimuse Mukama Yesu. Yesu, njagala nkuyimuse Mukama. Kuyimuse, kuyimuse Yesu. Njagala nkuwane Mukama. Njagala nkuwane Yesu. Njagala nkuwane Yesu. Yesu, njagala Siona, oh Yesu kuwane, oh njagala kuwane Yesu, njagala nkwagale Yesu, njagala nkwagale Yesu. Jagala nkwagale, jagala nkwagale, jagala nkwagale Yesu. Jagala nkwagale mukwano, Jagala kusize, jagala kusize, jagala kusize, Yesu. Jagala kulabe, jagala. Jagalang kulabe, Yesu.